needs another one.
Yes, I, yes, I.
Download it from GazoMusicBlog.com.
Yeah. Hey, hey, Pumbuka, Seluna happy.
Malusi Kalaruna Kunaniva Fumile Kunaluna Wotana, Malu get to Lula Mulu Elingana. Konivata Vama, Konovuta Kuru, Yoruban Salila, Kalevo Maleka Kama, Konovuta Kuru, Yoruban Salila, Tuluna Wotana, Amuvali.
Yes,
Namu Fumesi, Konamu.
Ingeluna niti maluke tulula Neni topa fela kumivulelela Niluna kwa nuke mmina kele luela Mulatana fela momu zivanela Nikolo lufelize ni mapepa izi besti Kumilize za muluve ya fatibeti Niluna kwa nulu katunda na katata kufitela Mawupilo niluna luya fapata Instead ya kulifoni sinana muni tuse Kulika msoni na bana bamina nituse Nitifela ketululo mama sika iteni Amubuze kubaba saliteni
Danger boy
Baba fumile fumile fumile
Maluketi ulula
Yesai
Kono mutakuru
Kono mutakuru
Kono mutakuru Kono mutakuru
Kono mutakuru
Kono mutakuru Amuvali Kono mufumezi Kono mutanela Kono mutakuru Kono mutakuru
Kono mutakuru Yesai
Mutakuru
Mabizo ya shuta na kono plati ya swana Luba tuvaliva muluzwele la fok swana Boni salilato kumutu wa sapila Noti mwali vita kulimane sevalila Tolo kari tabana kamoni livonela Kubaba muna wa jazz kimwila Ni utwa kulibuwa nkova teni mumwa city Kutova potela balulo baza pasiti Panako ya miku shukolu patela fandi Kubaba mubota na waisu wa kuyo handi Danger boy 1141 double double Luka pila
Baba fumile
Jua
Kono luna wawotana
Apo
Ketulula muluveri ngana Konjivata vama
Kono mutakuru
Kutolo
woni salila
Kalevo mwaleka kama huki
Kono mutakuru
Kutolo
woni salila
Luna wawotana Amuvali Kena mumu fumezi Kona mumu utwanela Konjivata vama
Kono mutakuru Kutolo woni salila
Kalevo mwaleka kama huki
Ni tutatutomi na mawupilo kuliva tuku kuziva konji kuva niza hao Mawupilo na cholo kutundana kulika kushela shela kufita ofumana Ni mafoni uka utua kalila Gwele gwele kwa mae kalila Lizazi kupazula likufumane libala Wante uka vina uka tulatula Ni kuliva la manyando kone opila pila Zevo na mwalifasi Zaliseli nilififi Danger boy 1141 Yes I
Konoluna wawotana
Danger
Ketulula mulule
Elingana
Konjivata vama
Kutitwani
Kutolo
woni salila
Kalevo mwaleka kama huki
Konokutakuru
Kutolo
woni salila
Konoluna wawotana Amuvali Kena mumu fumezi Kona mumu utwanela Konjivata vama
Kutolo
woni salila Kalevo mwaleka kama huki
Yes I Gaston Gas Nation Kizaluna Kizaluna Danger Boy 1141 Double Double Drake Ice AJ Barros Bill Bibro Daro Darox Ryuj Stupid Man Sanichilu Kona West Lonikelu Kona Model Young Force Yes I, yes I DJ Stallone on the beat.
Download it from GazoMusicBlog.com.
Thank you.